SBS Radio.
Saddex bilood kadib markii Mareykanku uu ka baxay heshiiskii hubka nukliyeerka Iran ayuu madaxweyne Donald Trump dib u saaray cunaqabataynti dalkaasi Iran. Wuxuu ku tilmaamay heshiiskii nukliyeerka mid karaahiye ahaa oo hal dhinac u dan ahaa, wuxuuna ku adkaystay in maamulkiisu si xawli ku jiro uu u fulin doono cunaqabataynaha. Mareykanka ayaa doonaya inay jaraan hantiyaha soo gala hoggaanka sare ee dalka Iran. John Bolton, oo ah la taliyaha qaran ee dhanka ammaanka, ayaa Fox News u sheegay in haddii Iran ay doonayso inay ka baaqsato cunaqabataynta, waa inay ogolaato, ayuu yiri wadahadalka uu ku baaqay madaxweyne Donald Trump.
They could take up the president's offer to negotiate with them to give up their ballistic missile and nuclear weapons programs.
Ha ogolaadeen wadahadalka madaxweynuhu uu ku baaqay, hana ka tanaasuleen gantaalaha ballistikada iyo barnaamijka hubka nukliyeerka gebi ahaanba. Ma rabno shuruudahii beenta ahaa ee heshiiska Iran oo aan ahayn mid nagu filan. Ha joojiyeen taageerida argagixisada, ha joojiyeen howlaha military ee ay ka wadaan gobolka. Waa sanduuq dhammaystiran, ayuu yiri madaxweynuhu. Wuxuu kala hadlay arrintan qaar ka mid ah hoggaamiyeyaasha Yurub. Haddii Iran ay dhabta rabto, waa inay miiska soo fariisato. Laakiin madaxweynaha dalka Iran Xasan Ruuxani ayaan u jixin hadalka ka soo yeeray Mareykanka. Wuxuu sheegay inaysan wax macno ah samaynayn in Mareykanku dhinacna cunaqabatayn soo rogo, dhanna wada hadal uu ku baaqo.
Hamzamon bo tahriim
negotiations and sanctions at the same time and
wada hadal iyo cunaqabatayn wada socda macno ma sameynayaan. Haddii qof aad adow tihiin mindi gacanta kaaga qabto oo kugu yiraahdo aan wada hadalno, jawaabta koowaad waa marka hore mindida iska dhigo oo jeebka gasho, markaasna wada hadalka imow. Waa in aqli la isticmaalo, ayuu yiri madaxa golaha qaranka Iraaniyiinta Mareykanka Tirita Farsi. Waa qoraaga buugga Losing the Enemy oo ka hadlaya wadahadalkii heshiiska nukliyeerka waqtigii Barack Obama. Dr. Farsi ayaa sheegay in hoggaanka Iran wadahadal galayo, laakiin taasi iman karto oo keliya haddii iyaga ay dani ugu jirto.
When we look at the pattern of past Iranian behavior, the Iranians will only come to the table when they feel that they also have strong.
Markaan eegno habdhaqankii hore ee Iraaniyiinta, waxay miiska yimaadaan oo keliya mar ay dareemayaan inay haystaan wax adag oo ay ku gorgortamaan. Marka waxaan isleeyahay, haddayba miiska yimaadaan waa kadib markay xaaladda kacsan tahay, ama ha noqoto ta nukliyeerka ama arrinta gobolku yee. Laakiin Dr. Percy ayaa sheegay inuu aaminsan yahay in sida aadka ee uu madaxweynuhu u rabo in loo arko nin heshiisyada ku fiican inay wada hadal dhalin karto ee aysan ka imanayn biiro wasiirka arrimaha dibadda Mark Pompeo, Iranna ay u aragto inay ka faa'iidaysan karto. Madaxweyne Trump ayaa sheegay in siyaasadda Mareykanku ay tahay in cadaadis dhaqaale oo xoogan la saaro Iran. Wuxuu ku booriyay dhammaan dalalka adduunka inay qaadaan tallaabooyin loogu cadeynayo Iran inay kala doorato inay beddesho waxa uu ugu yeeray hanjabaadaha iyo dhaqanka xasilooni darrada abuura, iyo inay ku sii socoto, buu yiri, dariiqa dhaqaale ahaan lagu go'doominayo. Cunaqabataintan ayaa saameyn ku yeelan doonta ganacsiga Iran ee dahabka iyo macdanta kale ee qaaliga ah, ganacsiga lacagta Iran, iyo in Iran aysan soo iibsan karin dollarka Mareykanka, iyo weliba shirkadaha gawaarida ee Iran. Noofeembar 4-teeda ayay cunaqabatayna adag dhaqan geli doonaan, kuwaas oo lagu beegsanayo shidaalka Iran, bangiga dhexe ee Iran, iyo shirkada kale. Laakiin Max Boot, oo arrimaha caalamka falanqeeya, ayaa CNN u sheegay inuu aaminsan yahay in siyaasadda maamulka Trump aysan ahayn mid si fiican looga fiirsaday.
It's not clear to me that the Trump administration has any plan, and let me make that actually stronger. I don't think the Trump administration.
Aniga ima cadda in maamulka Trump wax qorshe ay leeyihiin. Haddaan si kale u dhigo, ilama aha in Trump uu leeyahay qorshe cunaqabataintanu ay ku dhalin karto heshiis soo afjaraya barnaamijka hubka nukliyeerka ee Iran oo ka fiican kii hore ay u tuurtay dhowr bilood ka hor, kaasoo Iran ku qasbayay inay joojiso 97% alaabta hubka ama qalabka hubka laga sameeyo. Haddase Trump tiisu waa cunaqabatayn keligiis uu wato, fariimo Twitter oo kulkulul iyo rajo badan, mana u malaynayo inuu ku guuleysanayo. Midowga Yurub ayaa soo rogay sharci loo bixiyay blocking statute oo ka badbaadinaya shirkadaha Yurub cunaqabataintan. afhayeenad u hadashay midowga Yurub Mina Andreeva ayaa sharaxaysa sida sharcigani uu u shaqeynayo.
What I can say is that the blocking statute, once it enters into force, will allow EU operators to recover damages around.
Waxaan dhihi karaa sharcigan markuu dhaqan galo wuxuu u ogolaanayaa shirkadaha midowga Yurub inay dib ula soo noqdaan wixii khasaara oo ka dhashay cunaqabatayn Mareykanku saaro dal kale. Magdowna ka helaan cidda sababtay khasaarahaasi. Wuxuu kaloo sharcigani waxba kama jiraan ka dhigaya saameynta midowga Yurub uga timaada maxkamad dalal kale go'aan ay gaareen. Wuxuu kaloo ka mamnuucayaa in muwaadiniinta midowga Yurub ay u hoggaamsamaan cunaqabataintaasi. Wasiirada arrimaha dibadda midowga Yurub ayaa sheegay inay aad uga xun yihiin go'aanka Mareykanku uu qaatay. Midowga Yurub ayaa sheegay in heshiiskii 2015-kii ee hubka nukliyeerka Iran uu shaqeynayay lagana gaaray dantii laga lahaa oo ahaa inuu xakameeyo barnaamijka hubka nukliyeerka ee Iran. Midowga Yurub ayaa ku tilmaamay heshiiska mid lagama maarmaan u ahaa ammaanka gobolka oo dhan iyo weliba adduunka intiisa kale.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.